pelekenarien, pelekenarien. Ah, tucheze chini leo. Cheki, locha leo tusikize mboko, mboko, mboko. Cheki, DJ. Uya, cheza kaa wewe.
Skosi uradi, nipate ni mechill na kill.
Bazu, big man, bazu.
Mekucheki toka zamani.
Jack Panther.
Oh my God, he's back.
Everybody!
Yeah. Oh,
yeah. Oh, yeah.
Mindi udunga kama daktari.
Kama nibaya nibaya basi niblanda. Kuoga fiti sana jo kupiga pamba.
Hayasti ya kuruka kama sai ole ole.
Goma noma nite bazenga dadi.
Nasi kilele basi nasi kujigamba.
Kama umekwama fanya hivi.
Wee kijana umebeba nini?
Kondiko.
Iyo ni ya kufanya nini?
Endelea hivo hivo. Watu wengine wa bongi ya kibonga sino kudetiki wa gonga jo.
Pull it up. It's the wild, wild Willis.
Bazu.
Mamo,
get Kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Labda kani beza Bentley na mabigi. Kunanga mtane za kula baridi. Muda kila esto jiji ni na bibi.
Kalale.
Unakulanga Ferrari.
Kalale.
Kusha mawe kahalwale.
Ni kalale.
Unangea mingi kahao.
Kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai miss. Kasi ganye, haini saidi. Saidi. Wata guane. What about it? If bro man gonna die beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale. Hey, yadi yadi nini kalale.
Kalale.
Yo, yo, yo. Kalale.
Zenga. Hey, yo. Papa Fadela kime baki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue. Kem doli kwe nafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni ya disema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze bei ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. Nukizidi kulegeza ndo datekyo madame.
Kem kem motagwane. What have I missed? I miss Kasi Ganje, Haini Saidi, Saidi. What a guane, what about it? Bro man, gonna die beef, kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Katugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Mota guane, what have I missed? Kasi ganye, haini saidi.
Na ruwabe mbele nyuma. Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Tuma kitu, tuma kitu.
Good Deck Panther.
Tuma kitu. Tuma kitu, na tumi pia na ya kutoka.
Hulu! Hulu! Hulu!
Let's do like a big ship. Anchor it!
Yeah, kombosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna.
Chana mimi.
Najaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Na tumi pia na ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu,
to my key to gabe to my key.
Yeah, all I do is swing kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Loni range stuck in noobs and Subaru. Mi bazanga swat na pigyanga loop ya gumbaru. Don't fake it upper, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember watching to work for NTV. But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi you and the shamanien. Yes, uni baba staki meze shaja chien. Yes, bana inachuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadarani. So ambieni oji ya mifika. Na ini rumba ya kayole, isi rumba ya Japani, let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma.
Sina pesa.
Na bado inafani fike ronga. Niko railways, buda ni menuna.
Chana mimi.
Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amedea taki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Na tumepia na ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Manze form siyo poa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Usisahau ya kutoa.
Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Gabe, tuma kitu.
Eyo nina issues kadha mifichia paparazi rada. Na usinite brayo, afadhali papa. Omolo toka bondo, hapo shwari kaka. After nipate mjune libidi nisare fuaka. Na sijai yogopa kuwa na enemies. But after God the only thing I fear ni feminists. I hope I don't get cursed for that. Don't be surprised mukiambi what this verse is swag. Either way niko wera sezi choka ni chekwe. Niko hapa niko kule buda mboka ni mbekse. Kaka mega huli tangasha mola shikwekwe. Juka for me na keroma then I'm always interested. Kuna dili na Ivana ikijipa nda kushot. Pereka iyo luga uko eni lipe sangu do. Ini language ya mabroko twa kutoka ukislake. Kiso chorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi. Bombo
club Ninja Kampla Uganda. Get ready to feel extreme entertainment with your boy Deck Panther.
Toto super na kiona ni majanga yeah. Wa mukame we. Unipo fiti kama mina wajalanga. Mama sits away. I got a one pack. Me take commando. CPD 4G. What's up? Ubi lava. Fuck was it tired? Umeni kamata. Unavo shine. Sio mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Choto kiuno kama gororo. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama masai. Umefundishwa na naniwe. Umetoka udigoniwe. Bigo za koswaga zinachanganya. Nipeleke mpaka nichisiwe.
Chomeka, 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 chomeka,
chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka, chomeka,
wako niweke mkandarasi. Tajenga daraja la mapenzi. Waruki ya dhahabu na almasi. Ili penzi letu nizidi nyoka we. Nashinaga mama sita. Holy fire fire. Utamu ngari ngari yu wanita. Macho kama mmenita. Arafendaka ninyavyo sakata kandana. Mauno ya pwani ya ni Mombasa. Kisura waka waka meni kamata. Kwenye kiza totoro nitawasha. Chomeka, chomeka.
Karibu na mimi nikupe penzi kwako nipige kambi mimi na kuenzi
wawili ukiwa mbali mpenzi na dondokwa na machozi usinipe ejeki usinipe atepeki njoo kwangu ma unipe malavi tavi wewe ni daktari njoo unitibu nisipate maumivu kwangu tabibu kwangu safi kana kwambia karibu njoo kwangu ma nikushike taratibu bila aibu ndio manake
uko simple napenda nyaro zako simple
ndio manake
uko simple.
Kala shwari bebe Oh dede siniri chewe Ataka lafari ya delisembe Oh bebe Niko full kwanda isha funga mkanda Tayari kupambana Nitakesha usiku mchana Niku miliki bwana Nikikosa Tumuombe sana yejalali Tukitu kagapawe Tumuombe sana yejalali Aina kwere Aina kwere, aina kwere, aina, ustani tutapata, aina kwere, aina, 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 aina kwere, aina, mpenzi wangu tutapata.
Wanasema ati mtoto wa bara, wakutanga, kufanya uwe chizi, paskele ni ngala ngala, uyu gala, kufanya uwe mwezi, makizungu siwezi, akia Mungu. She just stole my heart, nina nguvu kishezi Aki ndugu, all I got is sauce
Bad boys like you, I need a bad boy like you, you
Bad girl like you, I need a bad girl like you, you Mama mia, sikaifika karatina No, when you nia, nakunyoka moratina Gosh, mafitina, no, kamoshina Sina bima
Nataka nibaki nawe na hisi nimetamani Nikupe vya kukupaga wisha
Nanisha kuna Unavyo ninyemelea I'm not your ordinary girl Chunga
Sangu isia Umezikoroga Na macho haya nagapazia Tanasha umeniroga We dada
Masauti don't rush You can look baby but you can't touch Nasikupi Yani mpaka
Kama nakunyemelea Nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea Ukini nima upendo Nitachanga nikiwa Oh no 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 Mina kupena kikweli Oh no 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 Miso wale matapeli Oh no 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 Ukini achanta feli Oh no 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 Penda kweni nilo sema na maanisha
And I see what you say, make up with me Waka ndona nitisha
Siwezi kukutenda wala kukeje nijanja wote kwangu menisha
I know you've been trying, but boy don't you lie to me
Nisito kudanganya
Masauti, don't rush You can look baby but you can't touch Nasikupi Yani mpaka nikwelewe
So kama nakunyemelea Nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea Usini nyime upendo
kuniweka moyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule watapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kamu
kijipenda
yumba,
ukinipenda sana
yumba,
yani darasa na
Deck Panther kijipenda.
Akaka moyo kamu
yumba.
Aga, make you wind my baby, jipinde pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni baby, nisije nikadondoka.
DJ Venom 254.
Picha picha samahani sister, macho kama unanita mekorea shisha, mwaga mapicha picha ya sambai insta, yani kesho kukicha jana kama vita. Suruali pare viatu kule slade lade kam kao tule, chotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule, chotu kutunze baby wezi ufanya kazi ya bure. Ukiwa na king agiza tutaletewa, kiwa queen kwenye joto utapepewa. Yongeze niongeze nisha nogewa, napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby apokat, baby apokat, ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apokat, baby apokat, ata jambazi suguri na pigaga saluti.
Now hear this. Tuneta ratibu
kama unasinzia
yumba, yumba.
Kiwa kalibu unakumbatia
yumba, yumba.
Tuneta ratibu kama unasinzia
yumba,
anase
yumba.
Lia karibu unakamatia
yumba,
anase
yumba.
Dummy Deck Panther
na kitu kama rungu ya Masai, wasijipangi na piga vile na iwai. Kutakuwa na penda gazana nikiwa mangwai, wecheza na yoka ukichwa na kwa nalia tusai sai.
Asha nambia tani pea dini bleki, atani pea dini bleki. Asha nambia tani pea dini bleki, na mini kwa mbaya na ipika mamsheki. Asha nambia tani pea dini bleki, atani pea dini bleki. Asha nambia tani pea dini bleki, na mini kwa mbaya na ipika mamsheki.
Ndiwa mora na sina karot kwa meno, tena ndona cheki kuna karot kwa menu. Nezi lambi baka leo minekula na meno, mapasa kupasa na ikiwasha baka mendu. Okiria, chokia, chaya, chaya, chaya. Okiria, chokia, chaya, chaya. Niku kwa kitchen yaku, na manzi yaku, na kula vaku. Na ukika wia, na mchanga mkia, tuki watch flaku. Niko kwa kitchen yaku, na manzi yaku, na kula vaku. Na ukika wia, na mchanga mkia, tuki watch flaku.
Asha nambia tani pea dini
bleki,
atani pea dini bleki. Asha nambia tani pea dini bleki, na mini kikomba ya na ipika mamsheki. Asha nambia tani pea dini
bleki,
atani pea dini
bleki.
Asha nambia tani pea dini bleki, na mini kikomba ya na ipika mamsheki.
Boom boom ongeza speed nikitoka madrama, boom boom na chambua nikisabu magramba. Tum tum nipige peko nyeshe na nipapa, boom boom na changamsha na mistari ni plan.
Izi chumcho na pita nkijemba kama Wakanda, boom boom na denge na kemba kama Waganga. Boom boom na kani protection ni mejipanga, ni home bro na kote zo yangwa yu meji.
Ukikapa shoti mbili kana lainika, kato kwenye beba joto, utadani uyu demni wa Morocco.
Kata
mkana katika nkama kako peponi, hea.
Brakata
mkana pakuwa nkama kako jikoni, hea.
Brakata
kakipanda chuma nkama fundi wa pwani, hea.
Brakata
nikashai kwenye mwanga hatari gizani, hea.
Brakata, 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 brakata.
Praka ta praka ta praka ta praka ta boom, katoto kadogo nika praka ta praka ta praka ta praka ta boom, mtoto akiweza ni praka ta praka ta praka ta praka ta praka ta boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania, anipe dawa za kiume leo, kuna manzi mimi nanyemelea, kuna vile na mdaijo. Nataka kumsambo kaneli, mtasikia laha ndani ya lo, akinipa laha ndani ya lo. Kakeni ka tight kadogo, vile nilitoa Kenya mo, ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo, haha.
Praka da 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 praka da
Ukishika deni nika praka da praka da praka da praka da praka da boom. Katoto kadogo nika praka da praka da praka da praka da boom. Mtoto wakiweza ni praka da praka da praka da praka da praka da boom.
Praka da praka da praka da praka da praka da praka da boom.
Ukishika demu nika praka ta praka ta praka ta praka ta praka ta boom. Katoto kadogo nika praka ta praka ta praka ta praka ta boom. Mtoto wakiweza ni praka ta praka ta praka ta praka ta praka ta boom.
Yes, Akwankwa
Raja.
Baby girl, bad girl, Taliban. Noma kinoma yani fire gang. Nawasha mwanga hata tukiwa gizani. Nyongo ki drop it down, nyongo ki drop it down. Nipe ni kupe mambo wiki day. Shiki day, wiki day, every day. Kasi mama dede jiki day. Nyongo ki drop it down, nyongo ki drop it down. Usuiti mawana nole, samu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku. Sweetie mawana nole, tamu wa zabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku. Ilete chini kwa chini mina isamia. Ilete yu kwa juu mina iparagia. Ilete chini kwa chini mina isamia. Ilete
wana nitaga tu wa mlambezi. Juu ya venye mupeleka wa mnyonyezi. Awajua kibana minu wa mtokezi. Nikicha kuimaliza kuipande. Hakuna cha mchezo twende kase. No photoshop, no paparazzi. Wacha kijana leo tu ateleze. Wacha jasho imwagike kote. Sio baba.
Na kabla tu nikao kote. Si wache basi tufike tu sote. Nimekwama pale tu kama obote. Na leo utataja tu majina yangu yote.
Usuiti mawana nole, samu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku. Sweeti mawana nole, tamu wa sabibu. Wapinku kande kande, kichwa hadi miku. Ilete chini kwa chini mina isamia. Ilete yu kwa yu mine maragia. Ilete chini kwa chini mina isamia. Ilete yu kwa yu mine
maragia. Tayari niko maji, mtoto meni lowesha lowesha hey. Ana ni mali zawe. Akini kamata kamata kachiri we mwewe. Nikisinzia ni ye. Nikiamuka ni ye. Akiwa laima ni wewe. Anayeniweza ni wewe. Inama ni kama unazima mshuma. Emburo cheti baby chuchuma. Nipande mchungi mali ya uma. So baby come closer. Usiogope mami omosa.
Nikundede, hiyo ndio entry ya tamasha. Leo taigona kata nasha. Pacha skari pasuke ulimi kashata. Karibia nina magnet kwa roo. Mastengo asijuani, ali GoPro na moto ikichoma ipulize alkoblo. Niko na mkobero ngoja ni finish njugu. When you tero una ni finish nguvu. Mtiki kwa sana mami pige shuk. Uko maji lete stima ikupige shuk. Na kupiga kadu inda kupiga nkazi kujui. Na nakasirika jo mshini picha ki like. Usisalimi wa kiambia bosa ni the fuck. Hey!
Mini birthday student, mina willing to cool down. Sina makarao, sina mokes na coat. Ningi zeko, visi nina briefcase na coat. Kanye mechi nina jezi tunasoti. Nini sa change my pardon nina now.
Uptown girl, this ghetto man love you. Hey, uptown girl, this ghetto man want you. Hey, uptown girl, this ghetto man love you. Uptown girl, this ghetto man want you. Yeah, yeah, man now.
fly, no me nah lie. From my side to me now if we combine, I'll do man I get the lie, you my eyes. You my eyes, right from my side, yeah.
Yeah, not animal. Them a go catch me na wrong doings. Me the pan growings, not animal. Not animal.
Girl, me will love you like I owe you. Me will really love you like I owe you.
So my dema wa come and no son a gana si line. Me see the couple go be sick again. Me li kongo sa with couple at the 21. Signal li ko busy ni pate kona la van. Ha! I'm buzz on my feelings go ni move. Ha! Is this your pair on my move? Ha! I see it in the end of the. Ha!
Madama mwero na madenge. Juu mini skim. Nina waka custom. Juu mini skim. Hawa wezi ndamba chapa John Cena. Mini skim. Nina waka custom. Juu mini skim. Hawa wezi ndamba chapa John Cena. Siezi komanta navigate. Siezi kosa kitu kwa plate. Nikibonga de concentrate yo. Me the king. Nani bado on a debate. I got my gang, I got my crew together. We out there, we gotta get the chat. We got the kick, I gotta get my share. Focus, mambo zaka tuzi kuendeshe. Tuko hapa, tuko pale brainstorming. Tuko macho hiding where the busy plotting. Cause dia, cause no long talking. No reverse, no more stopping. Minataka kitu kwa kibende. Later form bigger, he's a tende. Minataka bitch, cause agende. Ni madama mwero na madenge. Juu mini skim. Nina waka custom. Say what? Juu mini skim. How I wait in double chopper John Cena. Mini skim. Nina waka custom. Juu mini skim. How I wait in double chopper John Cena. In for the show, in for the money, money. Kasi kijana ka huyu basi nani nani. Is a deal nisha pigana kina kimani. Na wasa wengina fuko zimejama money. Na wapigia too simple mathematics. It's about tactics. Haijalishi how long umu practice. It's about tactics. Noma, noma, noma. Noma juya noma. Noma, noma, noma. King juya ngoma. Noma, noma, noma. Belota niyona. Noma, noma, noma. From tuku no.
Makelele taking over. We going worldwide.
Yeah. Unajua shiro kanyamira. Ule amebeba na dhida. Alisema kwa vate atatokea. Na leo ndiyo vate imewadia. Kuna nyama kombe na fia. Mokimo wajahe na muratina. Kwa steni naona one man guitar. Na ustake ona vile wanazungusha. Sa swali moja mimi nauliza. Uko wapi dogo ya gugara na. Macho nao inakodoka. Haamini vile shiro anadodosa. Kama fisi mate inadodoka. Sa swali moja mimi nauliza.
Daitisha maganji si jali juyani kondule uchoma na makuku na zimamanga. Lafu kuda hizi kutu na zimuamaga. Bogi bado ni ya magazla mastona marachet na bibi material la pantaka. Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life. Tata tunitei na mangwaya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya bill jona buy. After ni makuki na keki kwandai. Benza na ukibleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwandai. Benza na ukibleki jokesi badai. Badai.
Come sleep over, niko na shashamane, alafu tumangane, baby hadi ngware. Come sleep over, nina mizinga nane, na baby usibleki, juu leo kutu ninare. Nikikuteki na tight na nyonji, leta pongi nicheze pikiponki. Kani for Miko, ya makombi jo, DK Hop Kid wako wapi jo. Meza meza ako blow tu wangade eh, cheza na mic most most usinyongwe eh. Juni teja kata veta, moto kapasi, wetika bahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitu kali, alafu oro aro hazipatikani. Awo, amejibepa kanda ya ketepa, na morning glory, asubuhi itaweza.
Jeti bye bye, saki jobi sanga na drama kwa life. Tanda tunichei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya Bill John abai. After name wa cookie na keki kwa ndai. Beza na ukibleki jo kesi badai. After name wa cookie na keki kwa ndai. Beza na ukibleki jo kesi badai.
Keda yango bato na makande san naishi na makande san keda yango bato girl
naishi na ma conditions naishi na ma conditions naishi na ma conditions naishi na ma conditions sharp on the money plan. Kizo shida ya ni awe anavaa kupendeza, siyo shati na blazer. Fine girl, think she make me do me can I believe. Na nika painting, so she to Canada. Siwezi kata, siwezi haina. Nisha kasome mbali,
kasapu.
You wanna mess with my heart, no, no. Nisha kasome mbali, you wanna mess with my heart.
Na mama zihadi ya ni dema ifam today.
Deck Panther.
And anything dema need fi me come unconditionally. Love today, I give my all fi them. Dema right fi me all the way. And if you say you never did it, then you never really did it. You're the fam today.
Glass, glass, Cuba nazo zimewaka. Cash, cash, wecha wecha fuwa hapa. Shot after shot ni long night. Meza iko messy tuna ball na bako sabaka. Pay the price, wecha leo mini chinais. Mbota ni presidential, hakuna mavice. Dondo bado ni ile, bado tuna rise. See the feeling is amazing when you choose wise. Bado nashika na washikaji wa back then. Front row na mistari zilichora back bench. Walitupa bupi for watupe shangwe, sa tumefika. Ona chorus
ni ya kawe. Nimetoka mbali na matali na mamanzi hadi ya nide my fam today. And anything them I need for me come unconditionally. Love today, I give my all for them. Them are right for me, I'll leave it. And if you say you never did it, then you never really did it. You're the from today, from today, from today, from today. You're the from today, from today, from today, from today. You're the from today.
From today, mindi o from today. Mifanya ngoma kali, mindi o song kore. Kopendi ngoma zangu, basi go away. Mushinda kama Red Bull, niki fly. So nipate kwa bank, niki bank madola. Mfupe pigi tizi jo inanona. Na haikuwa hivi, yani ni mola. Sasa ona, ona, oh my guys, the ballers.
Girl them, leoni na do. Show up tonight, tunadili dali do. And my man them, leoni na fum. Pull up tonight, kuna mizinga waduru. Girl them, Leoni na do. Show up tonight, tunadili dali do. And my man them, Leoni na fum. Pull up tonight, kuna mizinga waduru. From today, from today, from today, yonder. From today, from today, from today, from today, yonder.
Yonda from today, from today, from today, from today. Yonda from today, from today, from today, from today. Yonda from today. Me talk
and playing all the hits that your girlfriend wants to hear. Yeah, the hits keep coming, coming, coming.
Deck Panther.
Hey.
Africa to Latin music.
Aye, aye, aye.
Bamba, unavopiga kazi paka wanadata. Ukichapa hii, unachapa lingine. 001 watu wakilisha.
Leo nimekuja na bari za home. Watu ni wazima tuwa mekumisi. Sinajua 003 ndo kusema. Wale seto house tuko na kanze dena. Juzi juzi tuliwapatia kazo gunga. Hapo kitambo kabombe masherima. Back home, ulingo wa siyasa. Tukuna beard and brains karo cheupe. Niko kwa chati usiku na mchana tunachapa kazi.
Basi twende
003
nikaone
hawa warembo.
Alafu twende
001
tukaone. Basi twende
003
nikaone
hawa warembo.
Alafu twende
001
tukaone.
Kazi za kopidei nishazisikia. Ni ukweli ninaziaminia. Japo ni Bobby sina kufuatilia. Hapo ulipo brother shikilia.
Kaza kimbiza usichoke. Talanta ipo isipote. 001 sijaona madem. Wamesaolewa wale wazuri wadem.
Kwani vera sidi eka siyo dem. Masekinadi siyo madem.
Awa siwa kumbasa pidea.
Maslequin watoto wako kibeo. Hawa pendi kazi kazi kulelewa.
Wana nyingi nyoda tumafea. Kuto vibada zani na umbea.
Basi tuende
003
nikaone
hawa
mpreza. Tuende
001
tukaone. Basi tuende
003
nikaone
hawa
mpreza. Tuende
001
tukaone.
Mugu badi lanka Batman. Tali is a bad girl. Move your body like a bad man. Damn, you know Tali is a bad girl. Napenda banana kama minion. Lakini wezi juwa miuji ficha kaka million. Ibeat ka odijo, ibeat ka producer. Ishike kani yako wacha kuigusa gusa. Unaogopa nini ama huni ya mini. Kwani painting awezi kusikia nini. Kwani mande mleo hauski didi. Juleo sina nini na nadai situ nini. Najo unani get so usichome back leo. Tuna construct, tunajua niko set. Wachana na flash leo ni spin kaka set. Tumek mpaka tape watu set kwa gazette. Puff puff shush me a don't pass. Nipin kwa ukuta kama compact. Baby ni bebe leo weni donda. Nipigishe nduru kwa kitanda kama concert. I can get it, you can get it. Me I can get it. I can get it, you can get it. Me I can get it. I say I can get it, you can get it. Me I can get it. I say I can get it, you can get it. Me I can get it. I say mama ntilie, acha nikupakulie. Sema utadishi nini, wacha nikuandalie. Utakunyabie ama nikukaribie. Utanidandia alafu mini kudandie. Achu, unanipa fever. Unanipeleka kule juu kasativa. Sini kubatize kama Don mini diva. King Kong kando yako sini Queen Shiba. Nipe nikupe zikishika zisishuke. Piga kitu ikikufa ifufuke. Njaro za Lazaro oya basi twende nalo. Twende mpaka mini fanye ting badi malo. Nipe nikupe zikishika zisishuke. Piga kitu ikikufa ifufuke. Njaro za Lazaro oya basi twende nalo. Twende mpaka mini fanye ting badi malo. I can get it, you can get it. Me I can get it. I can get it, you can get it. Me I can get it.
I need a sanitizer.
Get it free.
Need the sanitizer.
Coronavirus.
No.
Coronavirus.
No.
Shit is real.
I need a sanitizer.
Get it
free. Need the sanitizer.
Coronavirus.
No.
Coronavirus.
No.
a killer, it's a world pandemic. Ah, it's a world pandemic. Kameshika hadi wengi tumepanic. Ah, wengi tumepanic.
Social distance, just a mbali. Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Lakini ndani ndani, kisha washa nare.
I need a sanitizer.
Get
the sanitizer.
Naimi ya matire
Rembo ni meka
Matire Mandukulu Matire Washa kindukulu Kisha shula Kenyewe Kisha shula Washa kindukulu Matire Washa kindukulu Matire Washa kindukulu Kisha shula Kenyewe Kisha shula, washa kindukulu
Sinda better than most, nikikam na mavas Vile nime come fast, ni mawidza wa ras Adi teacher kwa class, mwaga maji kwa glass Niku one uki dance, niku chape mara das Das, puff puff, ni makuki na mashash Leta ash, kula moshi na wadas Mindo crash, muna rush, cheki Cheki nanu kama rush, nati Jegi, jegi nanu kama nazi na kam Na gari moshi na keje nanu kama moshi chenchen Nitoe moshi na nyongi, aitoshi Leta shash, shash Leta shash, shash Teddy chap chap Matire, manukulu Matire, washa kindukulu Kisha shula, kenyewe Kisha shula, washa kindukulu Matire, washa kindukulu Matire, washa kindukulu Kisha shula, kenyewe Kisha shula, washa kindukulu
Ni mavela na mashash, tumekam kwa ibash Kuchachisha na kishash, na wabeba kama gwash Na chachisha na kingwa, kwanza nikiwa kwa ndai Na wachoma na mangwai, nimejikopa na jidai Zimeshika na matire kwenye base, ni ya luta na majing za waras Zimenas na madam, wana ban, izo tire Na makolo za makoro, na mafuta za ponyoto Na manjoti za walonyo, toka molo, adiolo Niko rada na masansi Niko rada na masansi
Matire, manukulu Matire, washa kindukulu Kisha shula, kenyewe Kisha shula, washa kindukulu Matire, washa kindukulu Matire, washa kindukulu Kisha shula, kenyewe Kisha shula, washa kindukulu
Yo Marcus Apex, Jelly Toes Ready know how it is
After Breakfast
Jack Panther
Hey, skiz the line Ustani hini nguwai Cause mina big a rhyme Udani king kali Ata kama punchline Udiz bado zangu kali In the game Oh muita Malko mali This nigga jana made the gangs This so bro Giving can't you feed the stomach eggs You eat it daily for Hata kale kademu muita king Maybe play the game Bro without wear my socks Na bada shiki ball His place good Cause ya najua high school man Maybe flows my beat Then make it akam na keys I even got the keys to mama How to see na feel Na sisi kula feet I'm no horse It's cool a dog Come na my dog Kuna izma show Neza show Nimi stay na show Sezi jua Tabs and balls Got no flows na black wash Ndiyo nisanyi zile mado Swezi maybe ni Kabebe
Kabebe Kabebe Kabebe Kabebe Kabebe Kabebe Kabebe Kabebe
Maybe play the day Tumekam tumeshiko na didi Kwa game dad anajua tundidi Na pado hii ni kam Kuliko nini I made a menu when I first made this girl On the venue when she says she doesn't even know when to A Marcus is a chopper and a band to Who can run through without getting out Kavu to
Kabebe, kabebe, kabebe Kabebe, 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 kabebe
When you're lonely, bongi benda be your company. Kana benda ra, jaro za master. Bling bling mama, kana benda chapa. Bad girl kwa mita, yani vile inafa. Luku luku mbaya mbaya, yani vile kanava. Kila siku na kahala, baby baby niko za. Siwezi kukabo kila tukilink up kana takamo mangoma kana penda utapenda kakiwaina bogi ni bala yani hizi ma designer kana ndokeva kamemea shika maina kama nikushika hapa ni ma six figure golden status hapa na gold digger kana penda nikipiga finga namba 8 mimi siwezi sita sita bogi benda mister hakuna mwingi.